utwana ba Jesu ba ile ba butisha murena bari batlatsi ba jwang batho go ba ri rumile ke wena uri batlaletse ba ga le ratana batlaletse ba ga le ratana ka nnete urile Chaka